bizibu ngosobeddwa gy'ofaane gy'olaga n'otunula eruuyi n'eruuyi nga terisuubi kituufu bikooya bibuzaabuza bimalako emirembe naye waliwo essuubi nebiribeera nga biwedde tujja mubinyumya byonna tetuyiseemu mu nsi eno tugenda kubinyumya byonna ebibadde mu lugendo lwaffe bino ebitunyize ne tutya nnyo ne tulowooza oluusi kyatuleseewo nsonga limumpi tulibimugamba naye naseka tujja kubinyumya byonna tetuyiseemu mu nsi eno tugenda kubinyumya byonna ebibadde mu lugendo lwaffe bino ebitunyize ne tutya nnyo ne tulowooza oluusi kyatuleseewo nsonga limumpi tulibimugamba naye naseka. Ebyange bitiisa wenkunyumiza vaawo ne weesega nanyira weera ebyo by'olina bingi bina assurance kibuye tulina okuwangula kubanga ye yagamba kitugume awangudde tujja mubinyumya byonna bye tuyiseemu mu nsi eno tugenda kubinyumya byonna ebibadde mu lugendo lwaffe bino ebitunyize ne tutya nnyo ne tulowooza oluusi kyatuleseewo nsonga limumpi tulibimugamba naye naseka tujja mubinyumya byonna bye tuyiseemu mu nsi eno tugenda kubinyumya byonna ebibadde mu lugendo lwaffe bino ebitunyize ne tutya nnyo ne tulowooza oluusi kyatuleseewo nsonga limumpi tulibimugamba naye naseka.
Oh, 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 oh